mungamba binji nteruke mwabawala abana banji naye ndagire kyesera byeko tekinzija mu mbeera bamulete moyo wange senulunje bwogeza obwama ye mastakadi mu byonna talemu kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku bisegere bamulete moyo mwana senulunje bwogeza obwama ye mastakadi mu byonna talemu kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku bisegere
Yeah.